Na Uganda bawele doga buwa obuta sigalira mavega kumulembe guno ogwa technology ebiro bino chenkane nsi kwetambulira mu buweereza obwengeri ezinja ulo. Cyrus Rota, director wa company ya Zenka Finance Limited, abawula abantu ensimbi okuyita ku mutimbagano bino bibadde mu mboozi gyawayizaamu ne munnaffe ku buweereza bwabwe. Cyrus asiimye gavumenti olw'okussa ekitiibwa mu mulembe guno ogwa tekinologiya era kwe kujiwanjagira okwawula abawulira ssente ku mutimbagano ne bali abasaba omusingo naddala mu buweereza. Atubulidde okusoomoozebwa kwe bayitamu nga bo abawulira ku mutimbagano nti bakasitoma beeyambisa omukisa guno okubanyaga n'abajjukiza nti okalya ddakaddadda.
Gavumenti eina kyekozeeko okulaba nti tutandika era tusuubira nti weeri okutuyamba okulaba nti tulina gye tweyongera kubanga waliwo ebisoomoozebwa ebiwera. Abantu abamu batulabanga bammanerenda nga really tetuli bammanerenda, kuba bammanerenda bo balina ebisingo, ffe tetulina musingo, ffe tukuwa ka ssente kaffe ne tukwesiga. Kyekitwalwa ku bammanerenda kati awo era gavumenti gye tusaba okulaba nti ekitunulamu erabe nti naffe twawulamu bo bammanerenda tetutunuulira nga baki bammanerenda. Bannayuganda balina kuyiga ekintu kimu, omanyi ne musajja musomi wa Bible egamba nti omubi yeewola n'atasasu. Kati olina okuyiga nti gye tugende eggwanga lyaffe gye ligenda bannayuganda ensi ekyuka, credit yo bw'ogyonoona kati mu maaso eyo ojja kwagala nga tekikyasoboka ng'ogyonoonye ofunye kye bayita bad credit. Kati ebyo ebizibu byetuyitamu nti wa kinene gavumenti esobola kukola ng'abantu tebaagala kusasula. Naye omuntu yennyini yali mu kwesimira entaana, gavumenti egenda kulondoola, tetugenda kuyiga, naye gwe weesimira entaana yo.